Tawxiid ku sugan buu kastaba ku sugan. Kastaba ku sugan yee, aha, ma hadal loo musaabo.